Yesu ubwo yamaraga kuzuka mumva hanyuma yagiye mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana nawe tuzambikwa ikuzo n'urugo rukundo na Mariya azaba mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru Tuzanezerwa cyane n'ijuru